na toki wangu amepcha shuleme ayangulu shene wumwambo
na toki wangu amepcha shuleme ayangulu shene wumwambo
na toki wangu amepcha shuleme ayangulu shene wumwambo
na toki wangu amepcha shuleme ayangulu shene wumwambo.
Ladies and gentlemen, introducing a Zulu Zoo. Thank you.
Let's go dancing.
Sing a song, forget about your sorrows. People, let's go dancing.
Chasho, Angelina, the way.
Yeah.
it a million times.